USamuweli wesibili isahluko 11 uverse 1. Emva konyaka ngesikhathi sokuhlasela kwamakhosi uDavide wamthuma uJoabe nengcwezi zakhe zinaye kanye noIsrayeli wonke babachitha abantu abamoni bavimbezela iRaba kepha uDavide wahlala eJerusalema. Verse 2. Kwathi kusihlwa uDavide wavuka embhedeni wahamba uphahleni lwendlu yenkosi wabona sesophahleni owesifazane egeza. Owesifazane wayemuhle kakhulu ebukeka. Verse 3. UDavide wathuma wabuza lo wesifazane omunye wathi, lo akasiye uBathisheba yini indodakazi ka-Eliyamu umka-Urimu Meti na? Verse 4. UDavide wathuma ithunya wamthatha wangena kuye walala naye ngokuba wayesehlamlukile yena ekungcoleni kwakhe wabuyela ekhaya. Verse 5. Owesifazane wamitha wathuma wamtshela uDavide wathi ngikhulelwe. Verse 6. UDavide wayesethumela kuJoabe ngokuthi, thuma kimi u-Uriya uMhethi, uJoabe wamthuma u-Uriya kuDavide. Verse 7. Esafikile kuye u-Uriya, uDavide wabuza kuye impilo yakhe nempilo yabantu ukuthi impi ihamba kanjani. Verse 8. UDavide wayesethi ku-Uriya, yehla uye endlini yakho geza inyawo zakho. U-Uriya waphuma endlini yenkosi kwamlandela isipho sokudla esivela enkosini. Verse 9. Kepha u-Uriya walala ngasemnyango wendlu yenkosi kanye nazo zonke izinceku zenkosi yakhe, akahlelanga endlini yakhe. Verse 10. UDavide setsheliwe ukuthi u-Uriya akehlelanga endlini yakhe. UDavide wathi ku-Uriya, awubuye kuhambeni yini? Awehlelanga ngani endlini yakho na? Verse 11. U-Uriya wathi kuDavide, umphongolo no-Israyeli noJuda bahleze madokodweni, inkosi yami uJoabe neyinceku zenkosi yami zimisile endle, mina kepho ngingena endlini yami ngidle ngiphuze ngilale nomkami na? Kuphila kwakho nokuphila komphefumulo wakho angiyuyenza leyo nto. Verse 12. Wayesethi uDavide ku-Uriya, hlala lapha nanamuhla, kusasa ngiyakuvumela ukuba uhambe. U-Uriya wayesehlala eJerusalema lolo suku nolulandelayo. Verse 13. Esebiziwe nguDavide wahla waphuza phambi kwakhe wamdakiswa, kusihlwa waphuma kuyona la mbhedeni kanye neyinceku zenkosi, kepha kehlelanga endlini yakhe. Verse 14. Kwathi ekusela uDavide wamlobela uJoabe incwadi wayithuma ngesandla sika-Uriya. Verse 15. Waloba incwadi lokuthi, misani u-Uriya ngaphambili lapho impi ishisa khona, nihlehle kuye ukuba ashaywe afe. Verse 16. Kwathi uJoabe sehlozinga umuzi wamisa u-Uriya endaweni lapho azi ukuthi kukhona amadoda anamandla. Verse 17. Abantu bomuzi baphuma balwa noJoabe, kwawo abantu abathile incekuzi zikaDavide, wafa naye u-Uriya umHithi. Verse 18. UJoabe wayesethuma wamtshela uDavide zonke iindaba zempi. Verse 19. Wasiyala isithuya ngokuthi, lapho uqedile ukuyitshela inkosi zonke izindaba zempi. Verse 20. Kuyakuthuma kuvuka intukuthele inkosi ithi kuwe, nisondeleleni ngakoko emzini ukulwa na? Beningazi yini ukuthi bebeyakucibishela besogangeni na? Verse 21. Ngubani owabulala u-Abimeleki indodana kaJerubesheti na? Angiso wesifazane esogangeni owamphonsa ngembokodo wafa eThebesi na? Nisondeleleni kangako gangeni na uthi inceku yakho u-Uriya umHethi ifile nayo? Verse 22. Sase sihamba isithunya safika samtshela uDavide konke esasikuthunyelwe nguJoabe. Verse 23. Isithunya sathi kuDavide, amadoda ayesehlula asiphumela endle, kepha sawaficezela kwaze kwaba sesikhaleni sesango. Verse 24. Abacibishela bacibishela izinceku zakho besogangene, ezinye izinceku zenkosi zifile, nenceku yakho u-Uriya umHethi ifile nayo. Verse 25. UDavide wayesethi kuso isithunywa, uyakusho kanje kuJoabe uthi, lento mayingabimbi emehlweni akho, ngokuba inkemba idla omunye njengomunye. Qinisa impi yakho ngasemzini uchithe bese uqunga isibindi. Verse 26. Umka Uriya sezwa ukuthi u-Uriya indoda yakho file, wayelilela indoda yakhe. Verse 27. Sekuphelile ukulila uDavide, wathuma wamletha endlini yakhe, waba ngumkakhe, wamzalela indodana, kepha leyo nto eyenziwe nguDavide yayiyimbi emehlweni kaJehova.